Uqumrhu likazwelonke kwezentengiso kwimveliso zolimo elaziwa kakhulu njengokuba ngu-NMC liziko likarhulumente elingumcebisi ocwangcisayo nophonongayo ngezinto eziphathelelene nemigado kunye nemithetho yentengiso yokutya nazo zonke izivuno kumphathiswa wezolimo, amahlathi nezoloba nawo onke amashishini neengqothela ezikhoyo. Ngonyaka 2002, eli sebe latyuma eli qumrhu ukuba lijonge iindleko zokutya zaseMzantsi Afrika kuba amaxabiso ngelo xesha ayenyuke kakhulu. Amaxabiso enyama yehagu aye ehla ngephanyazo. Icandelo lokufuya kwehagu liza kuba neengxaki ezongezelelekileyo zokugcina imveliso engapheliyo. Njengoko ipaloni ichongwe njengomthombo oyintloko wemveliso yokuvela ngophanyazo kwesi sifo, i-listeriosis, amaxabiso epaloni enobunzima bekilogram liye lahle ngo-2.6% xa kuthelekiswa ngenyanga nenyanga. Zelehle ngo-6.6% kunyaka nonyaka xa kuthelekiswa kwinyanga kaTshazimpunzi ka-2017. Ungasindondela ku-www.nmc.co.za. Olu lwazi luphathelwa ngu-NMC kwicala elixhobisa ngeemarike zezolimo zaseMzantsi Afrika.